Yes.
Yeah.
twaza muri biganza twese wangisumwe ni twese tuzamuri biganza hashimwe